exclusive from ZambianMelodies.com.
Zobati watcha ina alibize kumupopa ziende bwina mupasi scholarship muboma esizienda chonjo es frustrating kukakhala ntondo tikamai yanganila musi zingotawila kunja mitondo kulandira teje malo mwankono tigona bwanji mutapha maloto system yosava magobo titsekula bwanji dziko titabisa maloko Zingovutika tose bola Wina gango yipula ni mbola Iwe yongari ndani uzi bola Tili yale chiki to success Zanga gango yipula ngati ndi sanze Utakudabwa ndizo chitika pampanje Tose ya kupitiko mabize ni nsanje Olo mukache Kumasoka yipulet Uzizi wa safusa na ya pulet Ndima friends omweyo ama kupasa pressure uzili va modulet Zina zisiti uzana A couple years later nsako chawa manga Chiteni jake unalibize ndi kuyaka Kena kumaza yamba botu kulozana You want to ama banner